waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
barnaby joyce waa wejiga cusub ee xisbiga labaad ee dalka ugu taariikhda dheer jilaaga caanka johnny deb ayaa magaca wasiirka beeraha adduunka oo dhan gaarsiiyey markii ay hadallo adag isdhaafsadeen kadib markii laba a oo uu lahaa johnny deb uu si sharci darra australia ku soo geliyey haddase mustaqbalkiisa siyaasadeed ayaa khatar ku jira iyadoo tartan culus looga hayo kursiga laga soo doorto kursiga new england ee waqooyiga gobolka new south wales ayuu mer joyce ku wajahayaa tartan adag oo kaga imanaya xubin kursigan hore u soo qabatay tony windsor oo hore kursigan u soo hayay ayaa isku dayaya inuu siyaasadda dib ugu soo noqdo kadib door lixaad leh oo uu isagoo madax bannaan ka soo qaatay dowladdii laybarka ee 2010 ilaa 2013. cod aruurin laga qaaday kursiga ayaa muujinaya in tartanku aad isugu dhow yahay dr nick economu oo ka tirsan jaamacadda monash ayaa u arka in tartanka kursiga new england uu la mid yahay afti loo qaadayo doodihii siyaasadeed ee socday sannadihii xasilooni darada ee julia gillard iyo kevin rudd
tony windsor was a very strong supporter of julia gillard he was more loyal to her than the labor caucus was
tony windsor wuxuu aad u taageersanaa julia gillard wuxuu uga daacadsanaa qaar ka mida xubnaha laybarka laftigooda wuxuu sidoo kale ahaa ninkii ka dambeeyey canshuurihii kaarboonka oo mararka qaar aad moodid in layskaba iloobay wuxuu ahaa ninkii arrimahaas oo dhan ka dambeeyey marka haddii ay ahaayeen waxyaalo xun sida mer joyce uu ku doodayo markaas waa in mer joyce uu si sahlan ugu guulaysto new england xisbiga nashnaalka ee mer joyce waxaa looga baahan yahay inay kuraastooda xagsadaan si tan koowaad ay isbahaysiga xukunka ugu soo noqdaan tan labaadna si xisbiga nashnaalku uu qaybta uu ku leeyahay dowladda hadda aysan u lumin isbahaysiga ay leeyihiin xisbiga liberaalka ayaa wakhti dheer soo maray laakiin mararka qaar xiisad la'aan ma ahayn xisbiga liberaalka ayaa taageera suuqa xorta taasoo mararka qaar ka hor imaanaysa falsafadda ay dhaqanka u leeyihiin xisbiga nashnaalku oo ah inay difaacaan danaha dhaqaale ee beeralayda iyo xoolo dhaqatada soo saara dalagyada cuntada iyo caanaha sannadihii u dambeeyeyna xisbiga nashnaalka ayaa u leexday dhinaca siyaasadaha ganacsiga xorta taasoo keentay in qaar badan oo ka mida codbixiyaashooda magaalooyinka yaryar inay codkooda siiyaan xildhibaano madax bannaan oo iyagu ka soo horjeeda ganacsiga xorta rofesor john wana oo ka tirsan jaamacadda qaranka australia ayaa sheegay in inkastoo barnaby joyce uu kor u qaaday sumcadda xisbiga sidii uu xukunka ugala wareegay warren charles sannadkii lasoo dhaafay welise siyaasado natiijo leh inuusan u keenin codbixiyaashiisa rofesor wana ayaa sheegay in xisbiga nashnaalku sannadihii lasoo dhaafay ku guulaysteen inay hadba xoshaan yoolka ay ka leeyihiin dowladda iyo waxa ay tahay inay u dagaalamaan kadib markii la aasaasay 1920-kii xisbigan ayaa magacooda soo bedelay dhowr jeer iyadoo mar la odhan jiray the australian country party kadibna isu bedelay national country party kadibna isu bixiyey the national party markii u dambeysayse la baxay the nationals 2006-dii queensland xisbiga ayaa ku darmaday liberaalka gobolka waxayna la baxeen the liberal national party 2008-dii doorashadana dr nick economu ayaa aaminsan in nashnaalku haystaan fursad ay ku badsadaan kuraasta ay hadda haystaan
if the nationals could win some of these this will improve their standing in the coalition and could lead to increased representation
haddii xisbiga nashnaalku ay ku guulaystaan qaar ka mida kuraastaas waxay kor u qaadaysaa booska ay ku leeyihiin isbahaysiga waxaa dhici karta in wasiirada ay dowladda ku leeyihiin la kordhiyo marka waxaan qabaa in nashnaalku ay haystaan fursad ay doorashadan horumar ku gaaraan
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10-ka fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s .com.au xariijin soomaali